Wewe
jezimidunda.com.
We let's go. Salaam alaikum.
Alaikum salam.
Wenescom tumbadi.
Kichwa kimebeba ubongo, kinachuja uongo. Usiombe vichwa vya wabongo, kuna songo mbingo. Hata kudanganya yuko kibo, kumbe yuko ubongo. Nando mana kila kitu kichwani, mawazo kichwani, hata mipombe kichwani, miganja kichwani, tamapenzi kichwani, hisia kichwani, kila kitu kichwani, we kichwani, kichwani,
kichwani, kichwani, kichwani, kichwani.
Jenita, naweka kichwani, hata hivi siweki moyoni. Nakumbuka zamani alinitesa mtoto wa jirani. Sasa ya kazi gani, kuyaweka kilini. Siweki moyoni mwenzenu, naweka kichwani.
Aya, aya, tulia, tulia,
tulia, tulia.
Nyamaza kimya, imeingia cholo mtu mzima. Nali nyamazisha jiji lote wote kimya. Aya, twende tikisa vichwa, tikisa, tikisa nione tikisa. Tikisa vichwa, tikisa, tikisa nione tikisa. Tikisa vichwa, tikisa, tikisa nione tikisa. Tikisa vichwa, tikisa, tikisa nione tikisa.
Kichwa kimebeba ubongo, kinachuja uongo. Usiombe vichwa vya wabongo, kuna songo mbingo. Hata kudanganya yuko kibo, kumbe yuko ubongo. Nando mana kila kitu kichwani, mawazo kichwani, hata mipombe kichwani, miganja kichwani, tamapenzi kichwani, hisia kichwani, kila kitu kichwani, we kichwani, kichwani,
kichwani, kichwani, kichwani, kichwani.
We Rujo. Aya Rujo, njo, 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 njo. We Rujo waoneshe, yo style gani. Mikono kaika chini, miguu kaitupa hewani. We waoneshe, yo style gani. Mikono mnaweka chini, miguu mnaitupia hewani. Aya, cheza butterfly hapo, kifujo fujo hapo. Butterfly hapo, kifujo fujo. Sacheki wanavyo tamba kabalale kaona nyasi. Wanavyo cheza vya kati buwana kama wataki. Wanavyo tamba kabalale kaona nyasi. Wanavyo cheza vya kati buwana kama wataki. Swana cheza hivi, umu kama wataki. Swana cheza mbule hivi kama wataki. Unacheka ujechekeshwa eh? Usipopendwa jipende wewe. We tajiri ya basi mipango. Oya gana kaya kitengo ndo brandi.
Ndo brandi.
Watoto wa mlawa. Inevoli family. Kikala family. Rodi jeuri. Wewe ai.
Yo Chulokovis.
Ah!
Chizimidunda.com.